and enjoy the show.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 23:29 mitirban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Khamiis ah, bisha December waa 11 sanadka 2014. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Zahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Waxyaabaha ugu yiri waxaa ka mid ahaa macnaha waxaa tahay argagaxiso, waxaa tahay maaragtay nimo kala yiraahdo nimanka maaragtay ciraaq iyo meelaha ka dagaalamaya ayaa tahay waddankan sidee lagu ogolaaday, waxyaaba badan lagu yiri macnaha waddankan sidee lagu ogolaaday, waddanka waddankaada ma ahan. Aniga macnaha waxaan ka mid ahay militariga, xabad baa madax kaaga dhufanaa, wax tacmal u yiri.
Kaasi wuxuu ahaa Aadan Cabdulla Gacal oo ah tagsiile Soomaali Maraykana oo ka waramaya jirdi ay u geysteen kooxa loo malaynayo inaysan jinacayb u bartilmaameedsadeen.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan Soomaali laga sii daaya xabsiyada Masar iyagoo isku dayaya inay ka tahriibaan dalkaasi.
Haweeney ka tirsan sanadka Maraykanka oo ay kooxo amaba ururo u dooda dadka siyaasadda ku lugta lihi ay ku dhiirigelinayaan inay soo sharaxdo madaxtinimada Maraykanka.
Warbixino kale ayaad maqli doontaan dhegeystayaal. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Xukuumadda Kiev ayaa sheegtay inay hakinayso wada hadalladii toddobaadka soconayay ee markaasi la doonayay in lagu soo afjaro colaadda ka jirta bariga dalka Ukraine, waxaana ay ku eedeysay dowladda Ruushanka fallaagada ay taageerto inay qaadayaan weeraro cusub maalin kadib markii labada dhinac ay isku raaceen waxa loogu yeeray maalin aamusnaan ah. Leonid Kachma oo dowladda Ukraine u qaabilsan wada hadallada lala galaya mucaaradka iyo madaxweynihii hore ayaa sheegay maanta in uusan markaasi kulankani oo kale uusan u arkeynin mid lagu talin karo, isagoo xusay in hal dhinac aysan ballan qaadi karin xabad joojin. Waxa uu xusay in mucaaradka loo baahan yahay inay muujiyaan inay dhab ka tahay doonista nabadda, ayna la wareegaan mas-uuliyadda ciidamadooda hubka sita. Wada hadallada markaasi xalka ballaaran lagu raadinayo ayaa la filayay in lagu qabto Belarus jimcaha berri ah si loo dhameeyo colaadda muddaba soo jiitamaysa ee Ukraine.
Madaxweynaha dalka Poland Aleksandr madaxweynihii hore ee dalka Poland Aleksandr Kowalski ayaa sheegay in Poland ay u ogolaatay saraakiisha sirdoonka Mareykanka ee CIA-da inay sir ka helaan maxbuus ku xiran dalkooda, balse aanay madaxda Poland u ogolaanin inay jirdil ku sameeyaan maxbuuskan oo looga shakisan yahay argagixiso. Wareysi uu ka qaaday Arbacadii shalay raadiyoga Warsaw ee loo yaqaano Talk FM ayuu Mr. Kowalski uu ku sheegay in uu ku booriyey madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush in uu soo afjaro awoodda ay leeyihiin sirdoonka Mareykanka ee xabsiyada dhexdooda muddo 10 sannadood ka hora.
Mid ka mid a golaha wasiirada ee reer Falastiin ayaa dhintay shalay kadib markii ay ciidamada booliiska Israa'iil isaga hor yimaadeen xuduudda Daanta Galbeed. Markay rabshaduhu qarxeen ayaa Ziyad Abu Cayn oo ah wasiirka Falastiiniinta u qaabilsanaa laxaajoodka Israa'iil waxa uu la socday kooxa Falastiiniin ah oo doonaya inay geedka loo yaqaano Saytuunka ku abuuraan halkaasi iyagoo diidanaa dhismaha ay halkaasi ka waday Israa'iil. Macadda sababta uu dhintay Ziyad Abu Cayn, balse qof goob jooga ah ayaa sheegay in mid ka mid a askarta Israa'iil oo uu ku soo booday oo uu cunaha qabtay. Sargaal reer Israa'iil ayaa sheegay in Abu Cayn la riixay balse aanan lagu sii geejinin ciijada. Muuqaal la soo duubay ayaa muujinaya isagoo u eg sida qof xanuunsanaya kadib markii uu dagaalku dhacay. Israa'iil ayaa sheegtay in ay dhici karto in uu u dhintay wadnaha oo istaagay intii cisbitaalka loo sii waday. Baarayaalka kala socda Israa'iil, Palestine iyo Jordan ayaa si wada jira u sameyn doona baaritaan lagu sameynayo sababta keentay dhimashadiisa.
subax wanaagsan khayaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Booliska iyo hay'adaha sirdoonka iyo ammaanka ee dalkan Mareykanka ayaa baaraya suurtagalnimada in weerar dhawaanta loo geystay taksi la Soomaali Mareykana uu salka ku hayo arrimo la xiriira diin iyo sinjinacayb. Aadan Cabdulla Gacal ayay sabtidii waxay feer ku weeraray dhalinyaro uu soo qaaday isaga oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington oo dalkan Mareykanka, ayuu Falastiin Axmed Iimaan uga waramay sidii ay wuxu dhaceen, iyaduna waxa ay weydiisay bal ugu horeyn inuu sawir ka bixiyo markii hore sida ay nimankaasi ku kulmeen.
Waxaan ka soo qaaday downtown Seattle, macnaha xaafad kamida meel kamida oo maaragtay oo layirahdo
bartamaha magaalada.
Ha, bartamaha magaalada oo layirahdo Belltown, First Avenue iyo wada layirahdo Blanchard. Marka waxaa ku yaala meel tagaasada ee fariistaan oo anigoo meel iska fadhiya oo kusugalay qof maarat customer aan qaado ay imaadeen raggan macnaha iyagoo afar iyo hal naag. Marka meeshaan kasoo qaaday.
Marka sidee muranka dagaalka dhiliyo uu ku bilowday, maxay kugu yiraahdeen dad sidee ahay is ahaayeen marka ugu horreysay ee soo qaadaysa? Marka goormay kugu bilaabeen inay kula dagaalamaan?
Waxay ugu bilaabeen macnaha adiga dagaalka marka intii wadada la sii maray waxay ugu dhaheen waa meeshaan naga qaadaysaa, waxaana geynaysaa dukaan la yiraahdo QFC oo macnaha oo grocery store ah oo xaafadooda xaafadda aan socono u dhow. Marka intaa dhex sii marayna ayay waxay ugu dhaheen raadiyaha nooshid macnaha noo daar maaragtay musica noo daar. Marka raadiyaha markuu haleysan yahay camal aan ku yiri anigana ma rabin inaan muusic yido. Marka xoogaa muran ayaa la galeen maa noo daartid iyo ay ugu dhaheen.
Marka adigana muusiga waxaa u diideysay caqiidadaada u diideysay?
Haa, caqiidadeeda haa. Aniga macnaha lacag baan ugu qaadaysaa nooshid. Marka anigana macnaha markii aan arkay inaan maaragtay aan mowqifkayga aan ka laabanaynin waxay igu dhaheen sibayga dhaheen iskay dhaafeen.
Hay, marka maxaa xiga marka goormay gacan qaadka bilaabeen?
Gacan qaadku waxay bilaabeen markii aan nimid xaafadooda macnaha gurigii ay u socdeen. Markaan nimid, marka albaabka markaa dii oo xiran yahay inuu qofka iska furay ku adag tahay. Marka mid iyaga kamid ah kuwa gadaal fadhiyey ayaa wuxuu yiri wuu caytamay macnaha albaabka naga fur wax saas camal hooyadaa sidaa ku samey camal oo yiri. Markaasaan waxaan ku yiri niyo maaragtay aflagaadada jooji. Marka ninkan kale oo maaragtay dagaalka samey doono ayaa soo dhex galay arrintii oo maaragtay adiga anigoo maaragtay kusoo jeesto oo iyo aflagaadiyey oo markaasuu ereyo oo macnaha munaasab aan ku ahayn oo igu yiri oo maaragtay.
Waxma nagu sheegi kartaa waxyaabihii ay kugu dhaheen ee jinsi nacaybka xambaarsana?
Waxyaaba ugu yiri waxaa kamid ahaa macnaha waxaa tahay argagaxiso, waxaa tahay maaragtay nimanka la yiraahdo nimanka maaragtay ciraaq iyo meelaha ka dagaalamaya ha ayaa tahay waddankan sidee lagugu ogolaaday. Waxyaaba badan ugu yiri macnaha waddankan sidee lagugu ogolaaday waddanka waddankaada ma ahan, aniga macnaha waxaan kamid ahay militariga, xabad baa madax kaaga dhufanaa wax camal oo yiri intaasoo eray.
Adiga marka maxaad dareentay marka intaas ku dhaheen afar qofna ay yihiin?
Aniga macnaha xoogaa maaragtay aan wanaagsanayn waan ka xumaaday, aadan ugu xumaaday lana maxaa yeele aniga maaragtay waxyaabahaas uu sheegaya aniga wax shaqa aan ku leeyahay malahan. Marka aadan ugu xumaaday waa kulley waa dhawaan dhibsaday ereygada oo dhahay. Laakiin aniga macnaha haddii intaas uu ku simo oo maaragtay oona gacan sameynin macnaha saas aniga ka jeclaa lahay ma garad wax dhibaataan uma raaca laheen.
Marka gacanta maxaa keenay marka hadduu mar intaas ku dhahay oo aad ka aamustay?
Gacanta waxaa keenay wuxuu ugu yiri gaariga kasoo deg, dagaal aad diyaar u tahay gaariga kasoo deg. Marka waxaa yeele ma soo degaayo. Markaas wuxuu yiri waan gaariga kugu dhex feeraya. Markaas waxaa yeele maya ma samayn kartaa camal aan ku yiri aniga.
Hay, markaas uu feerka bilaabay marka?
Marka credit kaarkiisa aan u celiyey intaas. Marka aniga credit kaarkiisa ku mashquulsanahay oo maaragtay bahalka lacagta laga bixinahay ayaan ku mashquulsanahay. Marka credit kaarkii marka aan maaragtay ka dhameeyey oo lacagtiisa aan jaajgeliyey credit kaarkaan u celiyey meeshii aan ka filinayay albaabka inuu xiro, wuxuu sameeyey macnaha wuu soo booday jilbaha ayuu wuxuu saartay kursiga maaragtay oo macnaha
kursiga hore
macnaha kursiga hore oo qofka macnaha passenger-ka fadhiyo oo fariisto. markaas oo feer ugu bilaabay anigoo aan ka filinaynin. Gaarigana macnaha breeg ayaan lugta ku hayay, feer ayaa ugu bilaabay oo aan kala joogsi lahayn. Markii aan wareeray oo maaragtay macnaha meel laga jiray ayaan garan waayay. Kabacdi waxaa dhacday inaan maaragtay bareegii macnaha maaragtay aan maamuli waayo oo gaarigii marka nala cararo. Gaariga markuu nala cararay, gaariga marka wuxuu sameeyey mataqaanaa macnaha zigzag waxaa la yihahdo, oo maaragtay gaari oo isku qalloocinaya camal. Kabacdi markaas wuxuu sameeyey baabuurka saddex gaari oo maaragtay oo wadada baarking ku ahayd ayaan taa aan ku dhacay xoogaa meel yar ka taabtay. Kabacdi sidewalka macnaha marshabiyeediga ayuu gaariga ilasii gudbay guri apartmenti ah maaragtay oo meesha maaragtay macnaha jaranjaradiisa ayuu gaariga marka aan ku dhacnay markaasuu istaagay gaariga. Kabacdi marka dad meesha maraya ayaa marka macnaha booliisku waceen ayaan ugu soo cararay, marka way carareen markiigana.
Marka booliisku markuu yimid ma yimaadeen booliiska, maxaase dhacay markii ay yimaadeen?
Booliisku markay yimaadeen anigay su-aal iyo wareesteen, waxay ugu dhaheen macnaha maxaa kugu dhacay, sidee wax u jiraan, sidii aan waxay dhacaan u sheegay. Waxay dhaheen marka halkaas meeg xagga noo istaag, yar meesha maraaya oo Ethiopiana oo taksiila ah asigale ayaa arkaayay macnaha si wax u dhacay inay gabadhaas, gabadhana macnaha asigay u aheyd macnaha passenger. Marka gabadhii iyo asiga ayaan booliiska wacay. Marka booliiskii u sheegeen macnaha si wax u dhaceen, xataa guriga macnaha ay galeen macnaha nimanka dhalinyarada oo maaragtay oo dhibaatada sameeyey, mid ka mid ah ninka dhibaata sameeyey niman ragga la socday, aniga xataa maana garan lahayn meelay galeen. Marka dadkaas baa Ilaahay subxaana wa tacaala igu caawiyey.
Kaasi wuxuu ahaa Aadan Cabdulle Gacal oo ah taksiile Soomaali Mareykan ah oo dhowaanta ay koox dad ah oo soo raacay ay ku weerareen maalintii Sabtidii magaalada Siyaarale ee gobolka Washington. Wuxuu warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Aroor wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Dalka Masar waxaa xabsiga laga sii daayay Soomaali badan oo doonaysa inay u tahriibaan dalalka Yurub. Dadkan ayaa markoodii hore ka yimid Soomaaliya, waxaana ay Masar u joogeen inay ka sii baxaan. Wariyeena Xuseen Saxnuuna ayaa warbixin nooga soo diray dhowaan magaalada Qaahira.
ciidamada amniga masaarida ayaa sii daayay 15 qof oo qaxooti Soomaaliyeed iyo muhaajiriin kale oo u dhashay dalalka Afrika oo xabsiga la dhigay iyagoo isku dayayay inay si sharci darro ay uga tahriibaan dalkani Masar. Xafiiska UNHCR ta ee waddankani ayaa dadaal badan ku bixiyey in la sii daayo qaxootiga Soomaaliyeed iyo kuwa u dhashay dalalka Ethiopia iyo Eritrea, kuwaasoo in muddo ah ku xirnaa xabsiyo ku yaala magaalada Iskandariya ee waddankani. Muhaajiriinta Soomaalida oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa afar ka mid ah xirnaa muddo ku dhow 3 bilood, halka kuwa kalena ay xirnaayeen muddo ku siman 7. Qaar ka mid ah muhaajiriinta Soomaaliyeed oo qadka teleefoonka iigu waramay kadib markii xorriyadoodu ay dib u heleen ayaa ii sheegay in saacadaha soo socda ay soo gaarayaan magaaladan Qaahira oo markii hore ay deganaayeen. Cabdilcasiis Ibraahim Al Cadaala oo ah saxafi Soomaaliyeed oo ka mid ahaa dadkii xirnaa ayaan weydiiyey cidda ka dambeysay soo deynta muhaajiriinta Soomaalida iyo wadamada kale.
Ustaad Saxnuun, aad u mahadsan tahay. Runtii abaare 4 galabnimo ayaa waxaan laga soo daayay xabsiga Jarmuus ee ku yaala magaalada Iskandariya ee dalka Masar, ku dhawaad 12 qof oo Soomaali ah iyo dad kale oo kala duwan oo ajaanib ah ayaa nala soo daayay kadib markii UN-ka uu hawlihiisa soo deesmada maxaabiista uu la kaashaday lawyerin ama abukaasiyaal masaari ah. Runtiina maanta si lagu soo daayay oo damaanad ah oo UN-keena damaanad qaaday inayna soo daayso oo xorriyadeena dib noogu soo celiso. Runtiina aada ugu faraxsannahay dadaalka ee samaysay UN-ka oo ah soo deesmada ama sii deesmada maxaabiista Soomaaliyeed iyo kuwa kale oo ajaanibta ah oo xorriyadooda dib loogu soo celiyay. Runtiina aada ugu faraxsannahay magaalada Iskandariya ayaan baska soo qabsanay anagoo ah 15 qof oo Soomaali ah oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah markii laga reebo dadkii kale oo ajaanib. afrika runtiina wadada ayaan ku soo jirnaa alxamdulillaah si wacan ayaa ku soo baxnay anagoo safarkeena uu aad u dheer yahay dabcan iskandariya ilaa magaalada qaahira hadda wadada ayaa ku soo jirnaa dabcan waxay isugu jiraan dumar iyo ragba ilaa dumarka soomaaliyeed lix ayay gaarayaan oo dib u helay xorriyadooda weli dad kale ayaa xiran oo aad u fara badan kuwaasna waxaa ka codsanaynaa unka inay dib xorriyadooda usoo daayaan ama damaanad qaadaan in
raxiimo maxamed aadam oo iyana ka mid ah gabdhaha soomaaliyeed ee dib u helay xorriyadooda ayaan weydiiyey sida dareenkooda uu yahay iyo dhibaatada ay la kulmeen inta ay ku jireen xabsiyada ku yaala magaalada alexandariya ee waddanka masaarida
alxamdulillah aadaan ugu faraxsanahay horta intaa soo baxay laakiin alxamdulillah in badana ku jirna saddex bilood ku jirna meeqa wallaahi dhibaato saa ma la kulmin alxamdulillah hay-adaana garab taagneed waxaa u baahannahay oo dhan ban noo qabanaysay maya maya ma ku laabanayna alxamdulillah mar hadduu ilaah naga soo saara ma ku laaban doono
muhaajiriinta u dhashay wadamada soomaaliya ethoobiya iyo eritreya ayaa waqtiyo kala duwan xabsiga la dhigay xilli ay isku dayayeen inay si sharci dara ah uga tahriibaan xeebaha waddankani waa markii afraad oo dowladda masar ay sii dayso qaxooti soomaaliyeed oo ku xirnaa xabsiyada waddankani kadib markii hay-adda u n h c r ta iyo safaaradda soomaalida ee magaaladan qaahira dadaal badan ay u galeen in la sii daayo qaxootiga soomaalida bilihii ugu dambeeyey waddanka masar waxa uu ka mid noqday dalalka ay ka tahriibaan muhaajiriinta magangelya doonka ah oo isku daya inay gaaraan qaaradda yurub gaar ahaan dalkaasi talyaaniga حسين سحنوني VOA قاهرة
masayda ah ee dalka Tanzania ayaa ka cabanaya in dhulkooda laga rarayo oo ay dowladda waddankaasi ku wareejinayso ganacsata carbeed inkasta oo uu madaxweynaha waddankaasi beeniyey wararka sheegaya in dhulka laga rarayo dadkii lahaa lana siinayo ganacsato shisheeye ah haddaba waxaa jira kumanaan qof oo qoray cabashooyin arrintaasi ay kaga soo horjeedaan wariyaha v o e da henry richwell ayaa warbixintan london ka soo diray ibraahim xasan daanduray ayaa noo soo jeedinaya
wararka la shaaciyey ayaa walaac badan ku haya dadka qowmiyadda masaaya gaar ahaana deegaanka serengeti national park dhinaca xiga tanzania oo dhulka ay asal ahaan ka soo jeedo qowmiyaddaasi masaayada ayaa sheegay in xukuumaddu ay rabto in 4,000 oo iyaga ka mid ahi ay ka dareeriso tuulooyin halkaasi ku yaala waxay sheegayaan masaayadu in dowladdu ay rabto in dhulkaasi ay ku wareejiso shirkad ku taalla khaliijka uu rabta inay ka dhigto seero lagu ugaarsado xayawaanka toddobaadkii dhowaa ayaa madaxweynaha tanzania jakaya kikweti waxa uu fariin soo dhigay barta twitterka isagoo sheegay inaysan dhicin islamarkaasina aanay dhici doonin in xukuumaddu ay dadka masaayada ay ka saarto dhulkooda laakiin samuel negere oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha masaayada ayaa v o eda u sheegay in hadalka madaxweynaha uusan run ahayn qorshahani wuu jiray cid walbana way og tahay laakiin xukuumadda waa ay diidaysaa marka waxaa laga rabaa madaxweynaha mar haddii uu leeyahay qorshahaasi ma jiro in xukuumaddu ay markaasi caddeyn qoraala keento nangeere waxa uu sheegay in buliiska ay isku dayayaan inay kala dareeriyaan 5,000 oo masaaya ah oo bannaanbax ka dhigaysa dhulka muruku uu ka taagan yahay safaaradda tanzania ee london ayaa waxa ay ka gaabsatay in waraysi arrintaasi ku saabsan ay bixiso dadka deegaanka u dooda ayaa sheegaya inay muhiim tahay in dadka deegaanka laga qaybgeliyo talada dhulka baadiyaha si loo ilaaliyo dadka iyo duurjoogtaba shir arrimaha deegaanka ku saabsan oo london lagu qabtay ayaa yan sandres oo u ololeeya arrimaha deegaanka kuna noolaa dhulkaasi masaaya waxa uu sheegay in uu fashilmi doono isku day kasta oo dadkaasi looga saarayo dhulkooda urur kasta oo siyaasadeed oo isku daya in bulshada dhulkooda uu ka raro waa fadeexad siyaasadeed waxaana ka imaanaya falal amni darro masaayada ayaa ku adkaysanaysa inay bannaanbixi doonaan si ay u helaan xaqiijin qoraala oo caddaynaysa inaan dhulkooda la iibin doonin
ibraahim xasan daanduro ayaa noo soo jeedinayay warbixintii wariyaha v o e da henry richwell uu ka soo diray london
nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. Urur caan ah oo ka jira dalkan Mareykanka ayaa si adag u qeexay inay haweenay ka tirsan aqalka sanadka ay ku boorinayaan inay u tartanto doorashada madaxtinimada Mareykanka sanadka 2016. Inkastoo Elizabeth Warren oo ah senatarad ka tirsan Kongareska Mareykanka ay sheegtay inaanay xiiseynaynin inay u tartanto madaxweynenimo 2016, haddana ururkan oo lagu magacaabo Move On ayaa ku adkaysanaya in xog ururin ay sameeyeen ay muujinayso inay Warren sumcad wanaagsan ku leedahay dadka Mareykanka, iyadoo ra'yi ururin guud oo la sameeyeyna ay muujinayso in xogayihii hore arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton ay iyana helayso codad badan oo dimuquraadiyiintu ay ku boorinayaan inay u cararto madaxweyne. Wariyaha v o a da Jim Malone ayaa warbixintan Washington noogu diyaariyey. Zahra Cidla Nuur ayaa soo koobaysa. Ururkan Move On Group ayaa sheegay in ra'yi ururin ay ka qaadeen ilaa 8 million oo qof oo Mareykanka oo dhan ku nool ay muujinayso inay ku dhiirigelinayaan Elizabeth Warren oo ka tirsan sanadka Mareykanku inay madaxweyne isku soo sharaxdo, waxaanay intaasi ku sii dareen in 180 dadkii ra'yigooda dhiibtay ay danaynayaan inay haweenay madaxweyne ka noqoto dalka Mareykanka. Haweeneyda senatarka ayaa la sheegay inay soo jiidatay indhaha dadka horumarka u ololeeya tan iyo markii ay xilkaasi qabatay bishii January ee sanadkii hore 2013. Anna Gland oo ah agaasimaha fulinta ee ururkan Move On ayaa ka hadashay sida ay ugu dhiirigelinayaan Warren inay madaxweyne u barotanto.
We have a crisis in our democracy, a crisis in our economy. It's not working for middle class and working families.
Waxaan nahay mashaakilla dhinaca dimuqraadiga ah, waxaan nahaysta masiibooyin dhaqaale, tani uguma jirto dadka dabaqada dhexe iyo qoysaska shaqeeya. Senator Warren waxay hore u muujisay sida ay u dhistay heerkeeda shaqadeeda ee u dagaalanka qoysaskaasi. Waxaannu doonaynaa inaannu falcelinta ka aragno bulshada. Waa in ay dadka ka muuqataa qiimaha ay u hayaan wixii ay qabatay xilli hordhaca ah ee xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa. Warren ayaa dhowr jeer ku celcelisay inaanay u qorshaysnayn inay u tartanto doorashada 2016, balse Glenn ayaa sheegtay in horeba Warren loogu dhiirigeliyey inay u tartanto sanadka oo ay ka soo baxdo gobolka Massachusetts oo ay ururada isbeddeldoonka ahi aaminsanaayeen inay shaqadaasi qaban karto.
We will launch a significant effort. We will hire organizers. We will open offices there. We'll spend $1 million just to start to make sure that Senator Warren understands that millions of Americans, including millions of Move On members,
waxaanu soo bandhigaynaa dadaal muuqda. Waxaanu hawlgelinaynaa ururo. Waxaanu furaynaa xafiisyo. Waxaanu kharashkeerayn doonaa $millions si ay ugu yaraan Senator Warren u fahanto in malaayiinta qof ee Mareykanka ee lagu daray malaayiinta qof ee xubnaha ka ah Move On ay ula dhacsan yihiin shaqadeeda iyo sida ay u taageerto dadka dabaqada dhexe iyo qoysaska xoogsatada ah. Mar ay Senator Warren ka hadlaysay dhaqaalaha ayay sheegtay sida ay uga go'an tahay in la xoojiyo dadka dabaqada dhexe. Wall Street si fiican ayuu u socdaa. Dhammaan qoysaska dalkanina waxay ku jiraan halgan. Waa inaannu u samaynaa dowladdan inay u shaqeyso dadka Mareykanka. Waana waxaanu halkan u joognay inaannu u dagaalanno. Ra'yi ururin guud oo la sameeyey ayaa muujinaysa in Senator Warren ay haysato codad aad u yar marka loo eego cidda ay dimuqraadigu u soo sharixi karaan madaxtinimada. Ra'yi ururin ay sameysay warbaahinta CNN-ta ayaa muujinaysa in 56% codadka dadkaasi laga ururiyey ay taageerayaan Hillary Clinton, halka Senator Warren ay heshay 110%, iyadoo madaxweyne ku-xigeenka haatan Joe Biden uu helay 109 kaliya. Joe Biden ayaa hore u shaaciyey inuu soo bandhigi doono hankiisa ku aadan inuu rabo tartanka madaxtinimada bilaha soo socda. Hillary Clinton ayaa iyadana la filayaa inay shaaca ka qaado in ay u barotamayso madaxweynenimo horraanta sanadkan maalmaha koobani ka harsan yihiin 2015. Dadka siyaasadda rogrogo ayaa sheegaya in haddiiba ay Senator Warren ay go'aansato inay madaxweyne u tartanto ay adag tahay inay ka kormarto Hillary Clinton sida haatan muuqata.
So I think it's still an uphill challenge for anyone to beat Hillary Clinton, but she will have challengers.
John Fortier oo ka tirsan xarun cilmi baarista siyaasaddu wuxuu yiri, sida aan filayo ma jiro weli qof buuxinaya ama ka xoog roonaan kara Hillary Clinton, balse waxay leedahay dad u dagaalamaya oo laga yaabo inay xoojiyaan xilliga lagu jiro isreebreebka xisbiga.
sidoo kale waxaa iyagana jira mas-uuliyiin kale oo aada loogu hadalhayo inuu damac kaga jiro tartanka doorashada, waxaana ka mid a barasaabka gobolka Maryland Martin O'Malley iyo senatarka gobolka Vermont Bernie Sanders.
taasina waxay ahayd warbixintii wariyaha v o eda Jim Malone. Zahra Cidla Nuur ayaa noo soo koobaysay.
gabagabadii idaacadda ayaynu ku dhownahay Falastiin. Axmed Iimaan aan ka codsado qodobkii warka ugu weynaa.
Mahadsanid Zahra. Mid ka mid a golaha wasiirada ee reer Falastiin ayaa dhintay shalay kadib markii ay ciidamada booliiska Israa'iil isaga hor yimaadeen xuduudda ku taala daanta galbeed. Markii ay rabshaduhu qarxeen ayaa Ziyaad Abu Cayn, oo ahaa wasiirkii Falastiiniinta u qaabilsanaa laxaajoodka Israa'iil, waxaa la socday oo uu wehlinayay kooxa Falastiiniyiin oo doonaya inay geedka saytuunka ku abuuraan halkaasi, iyagoo diidanaa dhismaha ay halkaasi ka wada Israa'iil. Macadda waxaa dilay Siyaad Abu Cayn, balse qof goob jooga ayaa sheegay in mid ka mid a askarta Israa'iil uu kusoo booday oo uu cunaha qabtay.
Mahadsanid Falastiin. Ay haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa inagay dhegeystayaasha
waa codka macaan Zahra ay fanaanada Ibn Xariisti Jannaha ka waraabi Xaliima Qalif Cumar Magool heestii Masamra.
codkaasi Xaliima Khaliif Magool ayaanu idinkaga tegaynaa idaacaddii subaxnimona. Waa naga intaa. Waa Saare Cidla iyo Falastiin Axmed Iimaan leh sida iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
It's 4 hours Universal Time. Stay tuned for Daybreak Africa coming up after these latest world news headlines.
A Sierra Leone district on lockdown over Ebola. The WHO says nearly 6,400 have died from the deadly virus. I'm Victor Beatty reporting from Washington. Sierra Leonean officials have imposed a 2-week lockdown on the eastern diamond district of Kono after 8 cases of Ebola were confirmed in one day. The lockdown, announced Wednesday, is expected to limit the movements of some 350,000 people until December 23rd. According to the country's health ministry, there were more than 120 confirmed cases of Ebola recorded there. The World Health Organization said investigators sent to Kono last week found, quote, a grim scene of patients dying in a hospital unequipped to deal with the virus. The agency says officials from Sierra Leone, the U.S. Centers for Disease Control, and other organizations are sending staff and equipment to Kono. It says the International Red Cross will build a new Ebola treatment center and disinfect the hospital. Earlier, the WHO said the overall death toll from Ebola is nearly 6,400 worldwide, with just under 18,000 new cases. WHO Director General Dr. Margaret Chan says Sierra Leone, Liberia, and Guinea are trying to combat the virus with inadequate health care systems.
Prior to the outbreaks, these countries had only 1 to 2 doctors to treat a population of nearly 100,000 people. That number has been diminished as more than 600 healthcare workers have been infected.
The WHO says Sierra Leone now has the highest number of reported cases of nearly 8,000, surpassing Liberia as the hardest-hit nation in the world. Meanwhile, Liberia's President Ellen Johnson Sirleaf told U.S. lawmakers by video Wednesday her country is making progress against the virus, but acknowledges stamping it out will be difficult. This is VOA News. The U.S. news magazine Time has named its annual Person of the Year all those engaged in fighting Ebola. Editor Nancy Gibbs said those doctors and nurses are willing to stand and fight in what she called a war. Gibbs said the medical workers have come from all over the world, including Doctors Without Borders and the Christian medical relief group Samaritan's Purse. Franklin Graham, head of Samaritan's Purse, said these healthcare workers deserve the international recognition.
I'm thankful that they have put a spotlight back on Ebola, because these Ebola fighters are fighting right now. And Ebola is not over with. People are dying as we speak. So I'm just grateful that Time Magazine put the spotlight on it, because it needs to be there. And these Ebola fighters are heroes. They really are. They put their life on the line, the army of young men and women that are fighting to save life.
Some of the workers told Time they see their own survival after catching the disease as a second chance to help others. Zimbabwe's President Robert Mugabe has appointed 2 new vice presidents as part of a general shakeup in the ruling ZANU-PF party. Justice Minister Emmerson Mnangagwa and former diplomat Pele Kezela Mfoko were named Zimbabwe's first and second vice presidents a day after the president fired former deputy Joyce Mujuru. The 68-year-old Mnangagwa has been closely allied with Mr. Mugabe since Zimbabwe's war for independence in the 1970s. He's seen as a likely successor to the 90-year-old leader who has ruled Zimbabwe for 34 years. Nigeria's main opposition, the All-Progressive Congress, is meeting in Lagos to choose a presidential candidate to challenge President Goodluck Jonathan of the ruling People's Democratic Party, seeking his own full term in February's election. Chris Stein reports.
5 candidates are in the running, but there are only 2 real frontrunners, says political analyst Chris Ngwodo. Former military ruler Muhammadu Buhari and former Vice President Atiku Abubakar have the best chance of securing the nomination of the party, which was formed last year as a coalition of the country's best-known opposition groups. Buhari and Abubakar both have long histories in Nigeria. They also have political baggage, which the PDP will use against them, Ngwodo says. Buhari commands support among people in Nigeria's north, but he's also lost several elections and is remembered by older generations as an authoritarian ruler who was booted out in a coup. Abubakar is seen as experienced and savvy when it comes to winning primaries, but Ngwodo says his checkered past, including his defection from the PDP, may be used against him. A decision from the APC is expected early Thursday morning. Chris Stein for VOA News, Abuja.
Voters in Mauritius cast ballots Wednesday in parliamentary elections, with rival parties promising to boost the economy and debating an expansion of presidential powers. Results expected today.
That's the latest world news from VOA.
morning, Africa. Welcome to Daybreak Africa from The Voice of America. I'm Peter Clote in Washington, sitting in for the vacationing James Batty. Today is Thursday, December 11th, and here are some of these stories we are covering. Major Nigerian political parties choose their presidential candidate today ahead of next year's general election.
We are waiting who the APC is going to elect as the flag bearer, given the profile, the political credentials of all the five presidential aspirants within the party.
Kabiru Mato is political science professor at the University of Abuja. Analysts say Boko Haram's use of female suicide bombers in strikes across the country show its growing ambition. And Cameroon's main opposition leader is scheduled to hold a news conference today about a new anti-terrorism measure approved by Parliament.
Any aspect of the law which is there to fight terrorism, we are for that, because nobody can be indifferent to the suffering of people all over the world, including and especially in the northern part of Cameroon.
That's parliamentarian Joseph Bandazem of the opposition Social Democratic Front. A rights group in Mali is unhappy about a deal that set free a hostage held by Al-Qaeda's North Africa branch. And the capital of Jonglei State in South Sudan held an event where officials emphasized the suffering of victims from the year-long violence. Those stories, plus Marco Ume's sport and our listener of the day, are coming up on Daybreak Africa. Nigeria's main opposition All Progressive Congress, APC, is set to choose its presidential candidate, while incumbent President Goodluck Jonathan would also be confirmed by the ruling People's Democratic Party, PDP, today, Thursday. The ruling PDP is holding its party convention in the capital, Abuja, and the main opposition, APC, is holding its congress in the commercial capital, Lagos. Kabiru Mato, professor of political science at the University of Abuja, told me that prospective Nigerian voters seem excited about the outcome of the conventions in the run-up to next year's general election.
Nigerians really are enthusiastic. They are anxious. They want to know especially who is the candidate of the main opposition party. The People's Democratic Party that is holding government in Nigeria today and that has held power since the return to civil rule in 1991, has already made it abundantly clear that President Jonathan is running. And we are waiting who the APC is going to elect as its flag bearer, given the profile, the political credentials of all the five presidential aspirants within the party. So the Nigerians are really very excited. We are anxious. We want to know what is there. And perhaps it's only after the election is conducted in Lagos that we'll be able to know who is going to stand the election.
Professor Mato, the PDP has fired the first salvo, saying in the newspapers that they are ready to debate competence and the abilities of each candidate after the APC decides on its candidate for the presidential election next year. What is your take on that?
I think that's, to me, a very mere flat political statement, because in 2011, we saw very clearly that it was only President Jonathan among all the presidential aspirants that failed to appear before Nigerians at various organized debates in order to be able to explain to the citizenry on what they have. But yes, they said so. And I really don't know. I will not like to preempt the situation.
What are you hearing about the ability of the Independent Electoral Commission, or INEC, to administer this year's election based on reports that new constituencies have been created, biometric system is going to be used for the elections next year? How are people reposing confidence in the ability of INEC to administer a credible vote, if I may ask you?
Well, you see, on a general note, I think what you are saying, Peter, is right. There is this apprehension. And the apprehension is basically born out of the fact that the history, the track record of the Electoral Commission in the previous elections has not been anything very encouraging. But as far as I'm concerned, I have tremendous confidence on the integrity of the INEC leadership at the center. And I also believe in the sincerity that they desire to conduct a free and fair election. But as you know, the major problem here is not necessarily on how prepared INEC is. It's not also necessarily anchored on the fact that the Independent Commission is doing everything possible to do a free, fair, and credible election. But it also has to do with the fact that the political class, from no matter what political party, go into elections in Nigeria with a lot of permutations.
Kabir Mato is professor of political science at the University of Abuja. He spoke with me from Nigeria's capital. In its five-year campaign to establish a caliphate in Nigeria, extremist group Boko Haram has repeatedly used suicide bombers against civilians and the military. But analysts say its recent use of female suicide bombers in strikes across the country show its growing ambition. Chris Stein reports from Abuja.
The bombing of a market in the northeastern Nigerian city of Maiduguri last month bore all the hallmarks of an attack by Boko Haram. The group has struck Maiduguri repeatedly, but this bombing, which killed more than 30 people, was different. The two bombers were women. Boko Haram has recently been sending women to carry out suicide bombings across Nigeria, particularly in the northeast, but also as far away as the country's largest city, Lagos. No one is quite sure why they have started using women, but a member of the Nigeria Security Network, Elizabeth Pearson, who is a doctoral student at King's College London, says the bombings are a sign of the group's strength.
So this has been a very ambitious year for Boko Haram, and I think that the use of the female suicide bombers, if anything, points to this ambition. Because the reason that Boko Haram needs more recruits is not because they are necessarily beleaguered by the strength of the government opposition to them. It's because they are ramping up the ambition in the northeast, ahead of the elections, with this attempt to establish a caliphate.
Pearson says Boko Haram deploying female bombers is a shift away from the more traditional role of women in their campaign.
Mainly women are seen to have a supportive role. They should be encouraging jihad, they should be encouraging men, they can be propagandists, they can really sell the narrative, but they shouldn't really be involved in fighting. And Boko Haram has adhered to that to some degree. But I think where it's become strategically useful, they are obviously willing to subvert that.
There has been speculation some bombers might be drawn from the ranks of more than 200 schoolgirls the group kidnapped earlier this year from the northeastern town of Chibok. But Pearson says there has been no proof of that. Jamestown Foundation African Affairs analyst Jacob Zen says the group has likely drawn on women as a matter of convenience and as a psychological tactic. Now anyone could be a potential bomber.
So it heightens the fear of their capabilities. And you also have to understand that there's, you know, widows of Boko Haram members. And this allows Boko Haram to utilize these leftover women in their network that otherwise might not be able to serve a purpose.
Zen says Boko Haram uses a range of methods to convince suicide bombers. Women may have their children threatened, be brainwashed, or be strapped with remotely detonated bombs.
They're engaged in a war against their enemies, defined as Christians or Muslims who don't follow them, who don't subscribe to their beliefs. And they will use any means possible without regard to conventional morality to achieve their aims. So whether it's a 6-year-old girl or a 80-year-old girl or a man that is disabled, they will use any of those means to carry out their attacks. This is, in my view, completely consistent with their operational style.
Regardless of who the bombers are, the continued ability to strike across Nigeria shows Boko Haram's determination to make their goal of creating a caliphate in northeastern Nigeria a reality. Chris Stein for VOA News, Abuja.
A leading member of Cameroon's parliament says a newly passed anti-terrorism bill could easily be misused to undermine the country's constitution. Joseph Bandazem of the main opposition Social Democratic Front says President Paul Biya's government could employ the measure to crack down on dissent and muzzle the media. The SDF argues that the measure could plunge the country into public disorder and heightened tension. Bandazem told me that SDF leader John Fru-Indi would hold a news conference today to warn Mr. Biya not to sign the anti-terrorism measure into law. Joseph Bandazem is parliamentary leader of the main opposition Social Democratic Front, SDF. He spoke with me from the capital, Yaoundé.
It looks like the text is coming to cut down on the press, on the civil society, on political parties. And they are mixing it up, but we are stating our facts very, very clearly that we are for laws that are meant to fight terrorism. Any aspect of the law which is there to fight terrorism, we are for that, because nobody can be indifferent to the sufferings of people all over the world, including and especially in the northern part of Cameroon. But what government is sliding in order to crack down on the press, on the opposition parties, on civil society, that is what we are fighting against. That's what we are warning government against.
But some supporters of the ruling party are saying that this is what the president was voted for, to protect unarmed civilians and to protect the life and property of Cameroonians. So the criticisms about this new measure is misplaced. What do you say about that?
Well, that's what they are saying. If you listen to what government was saying yesterday, let me just take, for instance, the press. What the government spokesman yesterday was saying, the pressmen, we are saying to government, are you telling us that whenever we have whatever information, we bring it to you before we publish it? He says, and if we do not bring it, it is punishable according to that law, death, and so on. So you find out that government is trying to portray a wrong impression, a wrong image of the opposition and the entire Cameroon people, because they are not only struggling to fight terrorism, they are putting in other sections of the law which is meant to crack on the people.
The president could soon sign this new measure that was passed in Parliament on Wednesday. That means that it will become law very soon. What is your next line of action about this measure that you are opposed to?
In fact, today there was the civil society, you call it in French, Dynamique Citoyenne, which demonstrated in town so that the head of state should not promulgate it. Tomorrow, the national chairman of my party is going to have a press conference to explain why the president have a second reading and define what he means by terrorism and move out sections that are bent and geared towards the population. So there is some sort of action that is not very, very concrete.
Joseph Bandazem is parliamentary leader of the main opposition Social Democratic Front, SDF. He spoke with me from the capital, Yaoundé. You are listening to Daybreak Africa on The Voice of America. I'm Peter Clotter in Washington. Today is Thursday, December 11th. Please send your comments and opinions to daybreakafrica@voanews.com. Ahead on our program, Mark Holman Sport and our listener of the day. A rights group in Mali says it is alarmed by the apparent deal that set free the last French hostage held by Al-Qaeda's North Africa branch. Four accused terrorists were released in Bamako in the days before the release of a French citizen. Katrina Hoya reports from Bamako.
On Tuesday, France declared that the country's last remaining hostage in the hands of Al-Qaeda was on his way home. Serge Lazarevich spent nearly 3 years as a captive of Al-Qaeda in the Islamic Maghreb, Akim. Just days before, two young Malians from the northern city of Kidal, along with the Western Sahara men and a Tunisian, were released from prison in Bamako. The two Malians, arrested in 2011, were suspects in the kidnapping of Lazarevich. The two are close to Yad Aghali, the leader of Ansadin, an Islamist group with links to Akim. Drissa Traoré with the human rights organization AMDH, Association Malienne des Droits de l'Homme, is troubled by the apparent swap.
Nous sommes choqués parce que tout simplement nous pensons que cette libération est une violation flagrante.
The liberation is a violation of the rights of the victims, but also of the principles that say the government should not interfere with the work of the judiciary, Traoré says. The Tunisian and Western Sahara men were released from the central prison in Bamako on December 4th. 2 days later, the two Malian prisoners were transferred from Bamako's central prison to a location in northern Mali. In Niger, the hostage mediator, a prominent Tuareg, Mohamed Akote, awaited Lazarevich's release. Traoré says the four former prisoners were all guilty of war crimes.
On libère des criminels de guerre.
They are terrorists capable of abducting Westerners and holding them for ransom, he says. They are a danger both to foreigners in Mali and Malians. It's almost like the life of one foreigner is worth more than the life of 15.9 million Malians, Traoré says. The two Malians, Mohamed Ali Ag Wadouseni and Haiba Ag Asharif are the main suspects for the kidnapping of Lazarevich and another French citizen, Philippe Vardon, in Hombori in northern Mali in November 2011. Vardon was found shot dead in 2013. In June this year, Wadu Seni had escaped from the central prison in Bamako, killing one prison guard.
Française. Même si, d'une part, nous sommes d'accord et d'ailleurs nous saluons la libération de Serge Lazarevich parce qu'il vient de recouvrir quand même la liberté.
Traoré says he's happy for the release of Lazarevich, but says the price was Mali security, as the four criminals are a threat to our country and abroad. There's no doubt. Traoré says that the four men will rejoin the armed groups.
Et ils vont grossir les rangs des groupes armés parce qu'ils vont rejoindre ces groupes armés.
This allows them to increase their strength, Traoré says. The Malian Association for Human Rights is urging Mali's government and international organizations to work towards re-arresting the four men as soon as possible. Analysts in Mali says it is highly likely a ransom was also paid, giving Akim or affiliated groups a sizable sum of money, but there is no confirmation. The presence of international troops in northern Mali has limited the area where Akim can operate in recent years. The group is weaker now than when it took control of urban centers in the north in 2012. Al-Qaeda in the Islamic Maghreb has suffered losses fighting mainly French forces. A military analyst in Bamako says the group's use of improvised explosive devices, basically homemade bombs, on roads, shows it is not strong enough to launch an attack and wants to avoid direct confrontation. Katerina Höye for VOA News in Bamako.
The capital of Jonglei State held its own event marking World Human Rights Day in Bo, where officials emphasized the continued suffering of victims from South Sudan's year-long violence. UNMISS officials say one thing Jonglei State officials can do to improve the human rights situation in its state is to focus on educating children. Jacob Achik has this report for VOA from Bo.
Many of the 100 of Jonglei State citizens attending today's celebration expressing their reverence. Hope that human rights violation will end, one peace finally return to South Sudan. The Jonglei State's Minister of Cabinet Affairs, Samuel Jong Bang, says acknowledging and protecting human rights is the duty of everyone, including the international community.
The basic rights include the right to live, right for the liberty, rights for the marriage, right for the ownership of property, rights for education and others. In this day, people of South Sudan and Jonglei State particularly, we are celebrating and want to acknowledge that these are important rights which are subjugated by our laws. And the government is working very hard to protect them and to grant for everyone a right so that our citizens live in peace, practice their life the way they want.
Maya Mungong, a member of parliament in Jonglei State Assembly, says if there are people in Jonglei State, human rights exist. He said the diversity of the crowd attending today's celebration is proof that the people of South Sudan can live together in peace.
We thank the UNMISS that they should be with us and always followed the peace being discussed in Addis Ababa. That the people will bring peace among themselves as we are now staying here. We are from different nationalities and we sit together. That is showing us that we are respecting human rights.
Ngong said although some areas in Jonglei State are still being controlled by anti-government forces, government officials will coordinate separate peace and human rights conference to ensure that peace is achieved in the state. UNMISS Jonglei State's coordinator Adel DeWitts says South Sudan is a young country. Not only it is newest country in the world, but the vast majority of its people are under the age of 30. For Jonglei State, this means that supporting quality education will be a critical strategy for maintaining peace and reducing human rights abuse.
I would want for us all, in particular the government, to rededicate our interest in the interest of education for South Sudan, in the interest for education for the girl child, in the interest for young girls to be able to complete their education before being considered for marriage.
The word said all young children must be able to access school and complete their educations and Adiban in order to lead South Sudan into the 22nd sanctuary. Jonglei State officials said they will commit themselves to restoring peace in the state so that each and every citizen can feel that their right will not be abused. For BOA News, I'm Jacob Echek in Bor.
It's now time for Daybreak Africa Sports. Here's Mark Ouma in Johannesburg, South Africa. Good Thursday morning to you, Mark.
Good morning, Peter. In our Daybreak Africa Sports News, we begin with football. Oceania champions Auckland City of New Zealand pipped Morocco's Maghreb Tetouan 4-3 in a post-match penalty shootout in the opening encounter at the FIFA Club World Cup in Rabat, Morocco on Wednesday. Auckland City has played in a record 6 appearances in this competition and now advanced to the quarterfinals. In handball, Kenya Defence Force beat Kenya's National Cereal and Produce Board 31-26. In the men's contest at the Eastern Central Africa Handball Club Championships in Nairobi, Kenya on Wednesday, Uganda Prisons dismissed Kenya's University of Nairobi 39-27. Meanwhile, the winner in the women's contest will be determined in an all-Kenyan encounter between Nairobi Water Queens and National Cereals and Produce Board, as the Democratic Republic of Congo's police, who are defending champions, did not pitch for this year's contest. In Olympic news, Tunisian Meriem Cherni Mizouni received the International Olympic Committee's Women and Sports World Trophy in Monaco. She was the first Tunisian female Olympian in 1976. The accolade is in recognition of her contribution to the promotion of women in sports in Tunisia. Staying in Monaco, Egypt's Aya Mahmoud Medani received the International Olympic Committee's Trophy for Africa. She is a three-time Olympian in modern pentathlon, having first competed at the Olympics at the tender age of 15. Upon retiring, she has made a significant contribution towards the introduction of biathlon in Egyptian schools and worked to raise funds for equipment to enable women and girls participate in sports while also pursuing their formal education. Turning to cricket, defending champions Uganda beat Kenya by 50 runs to retain the Africa Women's Under 19 2020 Championship Trophy in Dar es Salaam, Tanzania. Uganda has won the title for a fifth consecutive year. Hosts Tanzania placed third and are followed by Botswana, Rwanda and Mozambique in that order. And that's it for Daybreak Africa Sports News. I'm Mark Ouma in Johannesburg, South Africa. Back to you, Peter, in Washington.
Thank you, Mark. Have a good day. Here's our listener mail for this Thursday morning, December 11th.
I call on the Human Rights Commission as a matter of urgency to find a lasting solution or solutions to domestic violence, which is so rampant these days. I don't know whether it is the economic problem that is austerity measure or ignorance or superstition that is increasing the violence is getting out of proportion before it will turn to another thing in our country. Comrade Mazi Patrick Okuro Krafo, home of the Mrs. Katani Archibald State, Nigeria.
Thank you, listener, for your comment. Please send your viewpoints to Daybreak Africa at voanews.com. That's it for this Thursday, December 11th edition of Daybreak Africa. Join us again tomorrow for more African news and features right here on the English to Africa service of the Voice of America. On behalf of the Daybreak Africa crew, producer Nicole Beckford, reporter Ricky Shryok, as well as sports editor Mark Ouma, and Peter Clote in Washington, wish you all a good Thursday.
Next on Let's Talk, hairstyles in Africa. Hairstyles in Africa is a topic we'll discuss in our new lighthearted show, Let's Talk. So join me, Sunday Shamari, and my guests as we explore hairstyles in Africa with some hilarity. That's Let's Talk, Monday at 17:30 UTC, right here on VOA Africa.
Sports fans, this is Sonny Young of the Sunny Side of Sports. Please join me Monday through Friday at 16:30 and 18:30 UTC. And on Fridays, you can also hear my 30-minute show at 17:30 UTC. On the internet, like me on Facebook, follow me on Twitter, and read my blog. Check voaafrica.com for the address.